studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Commissaire Sapo e Jagon Leuro Février Jana Yamde Sokidro Studio Tamani Miden Tawa Ile Maison de la Presse do Bomoko do Jottino no do Kabaruji Yumar Way Gal Kanko Noddertedo Mohamed Watra Wontu Boggi Jambe to Grabo Competitivity Habude Jadin Kobbe Armée Français Gondo Le Leddi Meden Dibe Kodi TV Di Chondi Bondi Do Won Neddo War Warto Goto Anmi Fa Wada Fewtude Mabbe Be Kodi TV Be Kebi Be Bonni Di Do Chondi Do Won Kanko Ministre Communauté Le Kabaruji Soldat Le Soldat Sip Le Leddi Français Le Kodi TV De Yo Dum Gonga walde tabital pula ko wonde le leedi di watu joni obe quality metti mabbe hono bonandaaji goddu e wadde le wuddu leedi di le majjum be quality wiide kenyen won le nokku no dirtede jafaraabe idum le lam motti be bihi ton du bamara be kanye fulbaano wondi e fewtindirde kasen kawrital mangal fuddito gawoto gal do kawtal gal timmito ina hecci kenyen talataare ko woni faana mudu faabe jewto yalla hono kawtal mangal gal anni wadirde le leedi meede di faabe dum mali be fu tawe le gal do kawrital le majjum kambe yimbe la ngobe leyi lamu gawobe kolitiwde be jabanta sa haleedi noddire azawad kenyen be kolitiwde heejo wongo kasen fuddi le leedi di faabe kolitido won tidalaji di roobe joggi so bami fa chowiki koni faana di do golleji faabe jewto do wonno be kaani faabiraade roobe le ngombe le badale bamako de be kolitiwde du di do golleji ngara jukitalle commune ngaji jeego goddi leyi ngalure de sekiraabe won sedde kabaruji di min joggi ni on do beete handi di bismillah modon e hedaade won armée français gondo le leedi ni mobno deta barkan be kolliti wiide bomboje dum won bonde anidi needo wadirede dum won wara warto en be kolliti wiide do bomboje be kebi be bonni dum kanko dum won kumini do kabaru solde sibe le leedi français ndi o holliti wiido weltiki leedi do golleji sanne dum won ministre o holliti wiide sabi de be kebi cakeki di do bonandaaji fa keben famtade kede Ousmane Diko
le yandogo kabaru barkan martini kumpa yo baade hala nane en demini dum o kabaru don e don soldat sen chapantoton imminama rewnoido hono noku sobbundu sahel e fulnange kidal o golle waddanibe bondude hono kudde bondereje torrobe be bomboje bonde sappo e joyi fawarde e fusée ngaji kondoji sappo e joyidu e wi horebe ministère français daranibe kabaru chondi o golle yo jokitaade hono golleji puddonodo yonta jabbinde do kudde kondeje tati bonna le sahal mali faande e wi mabbe won bombar wotadu wawde wadde bonande mawka 50 e bomboje kewde bonnaade le ngalure kidande nyande 17 le février e le golle barkan bomboy didu larme male bonni dum heedi gawo badangal ansongo du nonaka non le golle minusma bomboje bonde kanye kudde iretede de aywinaka ngoni e wi barkan ka torra mawka ka noti be adna ngondi e gandade le mali do e kudda no ngondi e wadde bonandaji heedi yimbe le leuro janvier jabbindu moto goto hondi dino e bomboro fusore le ngalluro kidande jaati fa yimbe didon keddi hen
sekrab so ngabbido bemal ame ande ngal odo bay neltriton mijoju modon hono wuddu leedi ndi worri ñaloma hande ono wala fu dullude e maati dun le yontere jabbinon de fa le puddode yontere de fu bonandaaji ngadi hakkunde fulbe kanye e bamaraabe ko yaata yimbe le noga e keddi le hen walde tabital pula ko wonde le nokku onde be kolli metti mabbe le dido golleji be kolliti wiide fe kenye le nokku no dirtede jafaraabe dun le region mopti be kolliti wiide won gello e gon koy ton maataama wiide fulbe kanye e bamaraabe an gondi e fewtindirde ton wattu jonabe ngadi noddango fewde e la mottino daro darne mudu jayal hono be do yimbe kantetirede kaborde bonde de joggi ton de kede kanko no docteur Abdul Aziz Diallo kanko no horeje walde tabital pula ko de ko mo sifi do hen
hono kabaruji batti nyabama o e funnange to hono hande nyabama hedde sa holde de noddi amin be kalani amin ko basi banno do laamu kema sino no wayna warno be koybe dutti kima hen nyabama hande o kadi ayla be ngari e be obbe sukabe fu mbada ma ngobe laaji ndornama kucci laamu nokkuji goddi suka warbe heddi ton be hanti be ngari joni kay be ngare ben kambe ben min nani e ben ndarondi dum ko bangal kema sinaga to bangal jafaraabe ga de woni de be kaali dum de hay ko waccani be noddi tabi kadi be kolli kono nokku nana gure didi nani sera wuro jafaraabe wuro woto na wiye sampay wuro wongo ngona wiye waraba di nokkuji didi ay hono dozo en mbadde motoji ina jogi petelaji gari kadi janede do gure didi o do saa joni kay min ganda ko wara min ganda ko nawai kono non dido kabaruuji kay nestudi en kedi dum e nyaloma hande o
sekirabe Allah rentano golleji di gordi be kolliti wiide wattu joni o dum wonono walde hande humanade no kawrtal mangangal hani wadirde leedi meden di be tiliki do won kawrtal mabbe to gawoto le galdo kawrtal yimbe le gawobe kolliti himmeji mudde be bi yimbe le gombe tobe an kani renede jewteedu yalla hono kaldal e kawrangal hani tabirede le leedi meden di kanjibe yimbe le dum won circle ngay tati ngodi le lamo gawo o di be kolliti wiide be fu be jabanta sa haledi dino dire azawad kede kanko no dirte do musa suma may gaw kanko lami songan ko be to gawoto ko mo sifido hen to faccitango Muhammadu Samaseku
le towa cercle ki soreni
cercle ji tati ngadu be batube to tondiri hakillaaji ko buri hewde do ko sombini dum be lenni dati dabareji kewdi rafi huncagul hore sifalam o e kanye rafi potal jogolal yimbele ngoni ko hewbe mabbe sappi latade sabab mudum region gawu jabi yo golleji talkun du kuncane hore no yawiri bangi goddo dum be jebaga fi hotugul jam e dejere an hani yimbele be ngada to tondiral hakillaaji sabi bangal ko wadi kenyon ko en taki wide jalini di fuf en jalti kulitine metamun en do teddengal jennoje nanaka halaji mettude halaka fay goto dun habaka latigi hononi kaldal hakunde sakirabe no fay goto jabanali inde azawad o non dun fay goto salaki ju ingul lamu hakuneji di hakune bedo yimbele cercleji tati di
be kolliti wiide heejo heso fuddido bomo kodo wattu jona famminde honorobe le cowwi be kutiide laaje mbawdi yottaade do en leedi ndi ngodo heejo be kolliti wiide be ngaran jokkitaade dun le commune nga jeego gondi le ngalure bamako de wattu jona walde no dirti saidi kanyum wondi elanaadi do golleji kanko laamido dun won hakkeji robe sukaabe kanye yirwere galleji le nokko holliti dun wadan sababu so buyta maaya maaya sukaabe kede kanko no dirte de madam kanute hawa dombiya kanko laamido do golleji ko mo sifido hen do citango Muhammadu Samaseku
c'est d'informer les femmes
fonda mudun matinde kumbar rewbe be buri fufu gonbe der badade ngalure bamakonde bangal faratiji bilidi du hamilaku be nugul e kanyadun sukabe hechube yalla maya maya sukabe be anangota inrabe be dun ndeno pecce didi min dawri golleji di hande der commune ngaji go obo dido bo e tatopo mi ngoni aljumara warore de min kinoto commune ngaji nayobo jobo e jogobo wattu goto yila amen yurebe be mi ngoni joni be tinno yottinde kabar mudun kala be kebali hawrudo embe yalla jamara de buri fuf rebe be ana martine kumpa dido faratiji yalla dun edam baba buytute sonne maya maya suga be hecube be e yumirabe mun en
natalité maternelle et néonatale
kawrital arande wal wattu jona festival ko be noddir sentebe kollitiwide le nokko noddirte do ganaw dugu o gal do kawtal an hani wadde le 10 e joy lewru avril timayle 10 jeddi lewru avril nokko noddirte do nyena idum le lamu sikaso be bi ko ni fana mudu faabe jewto don honno be kani hollirde jamarnde fu fina tawade do nokkule no gorri tagal mudu dube jewto to yalla honorobe le gombe tombe be kani hollirde kudde ko gondi e gollu tan fa yetto yo kudde nayri de bangal demal no be kani be dirton be mudun en fa hande kambe yimbe la kanibe landinaade gal do kawrtal be kollitiwide hejjoji di fuppiyaama faabe deena kawrtal gal kede kanko no dirteedo madam Traoré Fantasy Soko kanko o gote dun laamibe gal do kawrtal ko mo haalido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
il y a plusieurs artistes
au artistes en helbe anato gona dugutum kabe anda hono sente o humcende hore denno festival o lato sababu be kino kabar mudun no haniri sente yo gubal kaki jimul hono serendu e baggi didi lulli doka fo e kumfla fo ko buri hewde sente o jambude sanne yimbe le njahobe wadode walde kawrtal gal wana fi kabaru gaci tan totondiral hakilaaji dun wadate do sisili kuncanogo hore robe tinnibe kiriduuji amen di gollobe si golleji kewdi di andaka sanne denno kawrtal gal nawturte dun bangal nanugo limuji en yalla kala ko be jogi beda andede battati dalaji leedi di kabar denago okay ana jungu lamu kobe be
securite sont traitées a haut niveau
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Graabu jurne da jelo ne le rezo ngaji meden di en puddiran do sigaso do be kollitiwide walde huminin to kabar himme e yurmene wattu jono be puddi ton hokkude jamarnde hakkilaji lobbito sigaso to faabe jeyal hon wontin golbe ngo hani waddete ton le majjundube kollitiwide golleji kewdi ngaran goddede le naayri di bangal bantare roobe faabe jeyal hon roobe albe kani hebbede ton cialal gardan faado kuchala do ko yaata yimbe le chapan e nayo humminibe kabaru demal uri le lamu kuchala yoro so kany e cercle sigaso be gondi wadde ton kawrital mabbe koni faana gal do kawtul faabe do yimbe le beedine ande jeewa yalla hono kan yirunirde jaagoju mudde nayri bangal demal lannibe o do golle walde nodde amasa afrique verte do tu gorgal ikrizat to en gardam fa do segudobe koliti wiide yambereji ngada ma ton dum woni talatar jabbinonde to seguto sisili mo be cubi hitan hikande le dido yambereji be koliti wiide fati bonandaji ngada e kasen fewdu e robe dum won lewru huminido kabaru habude haddu golbe be robe le leedi meden di be koliti wiide le majjul du ko yata rewbe le hewbe bami anniyaji wiide wakkati jono on joppi dum haddu sukabe e robe ten garanti minirem fa do nyoro do wattu jono be koliti ton imu goddo woni hitane 2016 be bihi kasaraaji dati ko yaata chapande jeegom e nay ngat ton yimbe la taton keddile hen yimbe la sappo e joyo kany en goni barmugo li hen jaggal mudum dum be bi ko hitane 2017 ne fuddi ko kasaraaji jeena e mata ton yimbe la dino kany en gon heddibe li hen di do kabaruuji do woni sendra manga be goddo tobbe kany en dokki dun wakande mo gonno hokkude jamaara wonde ton de hakkilaji lobbi sekirab do katte nyaama mo hande kabaruuji meede di mi joti o sane hedaade heejo jame ka fa hande kedde hedaade honno andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam